mtafute mwenzie, hili ukimposti akimuona haumie. Tena mkiachana chunga simludie, poste nyuma pesa gali hili ajutie. Tomana mimi simu wazi, akichelewa kurudi na cha mlango wazi. Tena namwambia aogope maradhi, akumbuke kinga sende wazi wazi. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai wai wai. Nishaenyeka sana, mena toma pesa wana furahi furahi furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani oh. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani oh.
Si
kidole changu kimoja kivunji chawa, kama ukipenda buga penda na uwa sawa. Hata ukiniluga usizidishe dawa, nipe chuzi kunuga njitanwe mabawa. Aya mapenzi aya na gafundi oh. Aya mapenzi yalikuwepo toka enzi oh. Acha nilewe hey, acha nipumbe astresi za nini hey, mbendi nijiweke. Acha nile, acha nipombeke eh, stressi za nini eh, pembeni nijiweke. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai wai wai. Nishaenyeka sana, mena toma pesa wana furahi furahi furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani oh. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani oh. Kinichiti na kuchiti, kiniacha na kuacha. Kwani ya nishingapi, yali nitumizane oh. Kinichiti na kuchiti, kiniacha na kuacha. Kwani ya nishingapi, yali nitumizane oh.
Come mix Lizer.